kijjidde ku mutendero gw'ensi yonna nga waliwo eddagala erigema ekirwadde ekya Ebola lya mirundi esatu ligenda maaso n'okuweesebwa mu kaweefube gwe balawakasa ng'ekirwadde ekya Ebola kyongera okulinnyibwa ku mpeke. Ebola yakatanda sukka mu 2025 mu ggwanga erya DR Congo era ng'ekitongole ky'ensi yonna International AIDS Vaccines Initiative kyekigezaako okukola ekisoboka okulaba nga wawe ebisirigere eyinza okujjanjaba kwosa eriyinza okugema ekirwadde kika ekya bundi buyi kyayosewo mu ggwanga erya DR Congo. University of Oxford ne Pharma Company Moderna be bagezaako okukola okunoonyereza okuba bayinza okuzuula eddagala eriyinza okugema ekirwadde kino ekya Ebola. Waliwo n'omukago wakati ow'abakugu mu by'okulwanyisa ebirwadde ku Coalition for Epidemic Preparedness Innovations gugezaako okuteekayo ensimbi kisobozese okwanguya enteekateeka nga zino buli lunaku oluyitawo wabeewo ekituukirwa okulaba nga Ebola atta ku bigere. Abatasukka mu 10 be bakwatibwa ekirwadde kya Ebola mu ggwanga DR Congo so nga Uganda waliyo abantu 9 abaakasibwa okuba n'ekirwadde kino ate omu ku bo ye ekirwadde kyamunyola.